nyabeo abagiza banji mwena mugwere murubiye mengo asatu murumu desembolo chigwe ngatuine mpologoma ya buganda mengo sabasajja kabaka wangale olokwagaliza obuganda ntanda abakozi bachapasa bonna bagwere murubiye mengo chinana munana katonyeze munana chinana mwenda katonyeze bili zombi zinaweleza vye ye mengo BBS Telefy na wili okutula gebi femengo aba imbi begwanga neba nakatemba bonna besunzo kusanyusa mutanda omuzira mbazira kolwa wewe akwatene kumasomo jetala enkuka yo mwaka wili enkuka ya chapa semengo enkuka 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 mulubirye mengo enkuka yo mwaka wili enkuka ya chapa semengo enkuka 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 mulubirye mengo abagala sabasajja kabaka mujje atusange mulubirye mengo enkuka 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 nokulaba kumutanda abawagiza bange wendi nga nyimbira baffe mengo mama wa buganda jali nabagereko mulungi alyomu enkuka 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 mulubirye mengo asatu mulumu desemba chigwe nga tuline masomo je mengo enkuka 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 ne bafe mengo enkuka yo mwaka weli enkuka ya chapa semengo enkuka 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 mulubirye mengo enkuka yo mwaka weli enkuka ya chapa semengo enkuka 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 mulubirye mengo asatu mulumu desembe.